Kuna muda na kupata kwa manati, nikikupata bahati autoshi wakati.
Kuna muda na juliza tu kwa ngapi, mana unatupanga kama mishikaki. Uenda sina bahati, unatupindua kama chapati.
Labda hali yangu duni, no mana unanifanya ushenzi. Simudu kucha, simudu saluni, no mana.
Tami tupo in love, ama tunatangenda. Hata silewi,
silewi,
silewi, silewi.
Tell me to go in love, ama tunazingwana. Hata silewi, silewi, silewi.
Tuwe wate we unafunja miani, dada unakimada pembeni. No mana unakosa wakati.
Mara uko bize, utanicheki badaye. Na yo badaye upitilize, upatika ni bibi.
We unachukulia ize, misi ndo kauka nkuvae. Aje zako nitimize, naponitaji babae. Aha, na kuna muda na jiona kama kipoze utu. Kiwa nami unanipa magwanda, kiwa upo sinache utu.
Ala, nami kuna muda na jiona kama kipoze utu. Upokea gisimu kiwa meja, unapokea ukiwa na shida tu.
Tumi tupo in love, ama tunatanyanda.
Silewi,
silewi, silewi,
silewi. Oh, tumi tuko in love, ama silewi, silewi,
silewi. Oh baby, oh
yeah.
I swear to God when I deserve the love, you'll never ever break your heart.
I swear to God when I decide to love, I never, never break your heart.
When you wake up, timing, timing, then you put there's a timing, baby.
Should wake up when you timing, timing, you can put there's a timing, baby. My pico moyo, itakuwa juu juu juu. Presa nayo, itakuwa juu juu juu.
Tunafunga kesi wangu, boo, boo, boo. Pasha bila wewe, pesa bila kibubu, boo.
Tell me to go.
Music starts.